top.
Napetoa hizo nguo ma chuchu zako, narupeka ukina mama icho kitako. Nalamba sumu, nalambisha sumu, nalamba sumu, 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 umane yukumu. Wale wanataka sinye chuwa chana ili kesho na waje wakupande. African girl mwaga ya mishanga, kukuruka ruka kote kwa kitanda. Namba damu yangu najipige panga, ni ishara tosha kwamba na kupenda. Baby love sumu, nalamba sumu, 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 umane yukumu.
Gang, yeah. So kiss and he gone, gang.